Voices, wise and tired.
Oh la la.
Dreese, 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 Dreese.
Madui, wamenizidi pesa na umri na shanga. Sijui, au tusemeni na kibwe. Nakata, wanidai, siwadai. Hila na shanga, wananichukia. Chuki zisizo sababu. Wanachinya mbuzi kafari ili asile apote. Ona wanavyo mwaga heli. E Mungu Baba unitete. Wanamiriki mavogi vogi. Wanashinana na midongote. Wana wish hata nishiwe kodi. Ni tange tange wanizome.
Ni mnyonge. Ni mlilie nani kama si wewe. Kisa tonge. Wanafania waniondoe.
Minajikaza hivyo.
Mafungu saba. Ridhiki unagawa tumana ni wengine labda wanataka kushindana nawe.
Mpaka napiga magoti,
magoti.
Namlilia mama,
mama.
Kisha narudi kwako umlaze salama.
Sawa nyinyi manoti noti.
Tutakutana kiyama. Nyonge narudi kwako. Kwako maurana. Wanachinya mbuzi kafari ili asile apote. Ona wanavyo mwaga heli. E Mungu Baba unitete. Wanamiriki mavogi vogi. Wanashinana na midongote. Wana wish hata nishiwe kodi. Ni tange tange wanizome.
Ni mnyonge. Ni mlilie nani kama si wewe. Kisa tonge. Wanafania waniondoe.
Minajikaza hivyo.